Let's go. The name be Mansour Lee. Since I start Mansour Ali, rocking on beat, you know me. Never bang a vina kama ABC. When you game, when I do a mini monster, speed the shaman, when I do a mini conscious battle, me sick around, knock a knockout, don't try me with train deep in the culture. When you kill a beat, be a beat, and I wear the rap slow, sometimes turn twist up. Nasi jadi kani boom bap, oh, hit trap. Put your kenny call to me faster and a fika. Na drop bars, kisha hasta la vista. Sipa tazi time, in a chop and a keeper. Cause kicho kina vitu vingi, na vyote na vokoza vya msingi. Tunchi the scenes that we made it, bada mai sabu tunakwenda kuspendi. Na wala sio mpaka weekendi, we just don't care kama haters wapendi. Viwanjani tuna take two pictures, tatukuta tupo live to Insta. Piskari kwenye kona zina nita. Master kabisa.
Nilipo fika, minajo pika, mina walisha, lisha. Nilipo pita, nilipo fika, minajo pika, mina walisha, lisha.
Started from the bottom, now we here.
Now we here.
Ziki swaki toto na menea.
I'm here.
Hili do the anthem, bwana. Checky haters wana kwama.
Say my name, rename, no gimmick. We are not the same, goddammit. Hold up, you test me, hold up. Natema kemikali kwenye vesi, what up. Hoi na waacha kama poster. Waki flow, wana sound kama poster. Zao zina poya, cheki yangu imeja. Waki kaza foko, bado wana ishiwa bus. Wana shangao, wani kute kwenye top 10. Bado nipo, tuna maintain. Ku maintain, siyo kazi rahisi. Ukiona bado tupa, basi ujue ni ubishi. Wana juwa ni mazishi. Na wakil booth, na waziki ya kibiti. Since I start.
Nilipo pita, nilipo fika. Nilipo pika, mina walisha, lisha. Nilipo pita, nilipo fika. Nilipo pika, mina walisha, lisha. Pishi, diko. Pishi, diko.